Fomo da igar kan oke tuna haru suka mator studio kalangwa danta onge tiri muna ko a haru o esa madda da mon Abdul Mun fofmo Abdul
jamni wala kai aisa haru yidi gaddan ne ummatore alalgal
der haru didi hanne ne men putde do sigila mu minister kawji do cellal himbe singi der getire de enda har ko darta mo cinde burna himbe jonde hakuna gorko e debbo men nana ko suka ummatore kali der sigila o enda der haru di enda der yotar pindinol meda men gadde tarik Suleiman tampone suka ummatore gado golle gese e magdur mun do der hubere nyamay hana wakkati men kan trana on fijoji men kuccu nyinul balle bannirado en Niger minister kawji do filla cellal himbe singi sigila der gettire de enda gam fonno tudde cellal himbe har ko darta jonde debbo e gorko
non jati wadi aisa ko wana no tefe der mojjina fondita o duni fa halnen kan woni ko watta rewbe miliyoji 13 tawe no nawtoro are laabi wattude dawre caka beegum e beegum dun duni fa halnen ko hitane dubi ujuna didi e chapande tati timma
non non bannirado der sigila on suka ummatore accaka dala gada men kettino ko be kali ko dum firti dengal fulfulde
les jeunes ont
ummatore non godi gollal mangal gam neddo fu hali filla gattol dawre chaka bengu hali hojugol labi dum du jewtana sukabe ummatore rewbe ummatore no kani kokkede habaru do fi gattugol dawre chaka bengu e bengu do ko nafutobe
pour leur bien être
en tout cas en tant que jeune fille
e domi sukade bannirabe an sukabe rewbe kan en du no jokki inyumo ango gande filla beedude semme pirtol ko e do lal wattude dawre chaka bengu bengu hebake he kaden du deni sukaɓe rewɓe no baawi yahude loktorore keɓa annal e are wattude dawre ɗe to sabi e yettore Allah ngam suka debbo fuu baa sellano waawa yahande hoore mum loktorore
entre pour un probléme de santé
aysa hannde nde en daari ni waɗan lebbi jeetati ni enɗen ni ko jamma fuu ko ummatore worɓe e rewɓe huɓere agadesde enɗen ni no gara nder kogol hirirde layya ton enɗen ni ɗon huɓere agadesde enɗen no gaɗa hiiroji mumen
non no bannira sukaɓe ummatorɓe jaha hirirde mbiyetene dandali ɓe daroa ɓurɓe wawde gimi bami imma jaltinol jaltinol min kettino ko bannima lildo me anni se karim ko dum firti dengal fulfulde
la sar fu ciagal yande joy wadi woni ko sukabe ummatore nyaato fotata ite bel air wonana ele soudu sukabe ummatore kanye finatandu agadez intrandu layya wadobe jimi e bami kay won ko wartan enda yewobe du konna garan hellande be yidi ben enda salisu abdu goto e sigili be dum nani ko hal do majjum
saboda asan
e ande moy enno e fame du ko be ngoni be ngada dum sabi ko min cigili dum burdo wawde bo no ketambar jari mudum wawbe jimi e theatre ben do no ketambar jari mudum moere maunde dun lata nimi
yombe sarga
sukab ummator ben endani be gara suudu ndu fina tawa agades intrandu layandu garongol endan no donna welo be sanne
kago antum masdan
ai ipeano gadobe dandali kambe ni non bono toka nyanne fu be gadi fijoji mabbe imi wadana be dokkal emen garra rugo fijoji din nyanne fu gonga fijoji mabbe no pelime
bam shawa sosai kuma kay gari
wonɓe no jangga l'école e wonnoɓe l'école ko wurti kay won ko warto kikiɗe fuu e nokkurde endan gam batte weltu
aysa de en daari ɗuɗi fa hannden to enden nder huɓere gaya han suudu hirirde muɗum no ɗon no tefa wartude winde
non non bannirawo fijoji fina tawa ɗi enden ɗi darnama kasen gaɗoɓe fijoji ɗi enda hunde ɗum wanniɓe min kettino ko bannimen lildo men fadel alu ko ɗum firti ɗengal fulfulde
dow yomode nde enda fuu ko sankiti mur ondu konno saami yiite wala ndiyam wala ɗo wonno suudu fina tawa kañum e sukaɓe ummatore ndu gaya enditirandu adamu fodi himbe wurongo endan edi metti en sanena dum wayini
MJC monjita on sengonga imo yidi fondi tiede cuudi den fu kono bonni sendi am tobbi hadde no kuje den fu dum si irta
nane nana ngaswa
da adi hirirde de wala jodorde daage gala diyam wala hite kuran wala
denji si sudundu ko wayrundu mojjinede illundu binadi e nay dum wonno ko al mustafa adamu latir kanyo hawji sudundu endan haali
la dernier refect
Argentina gol wada kana illu dubu ujinaji didi e nay dum duno cooperation leddi suisse kam walliti heba dum moƴƴintine caggal dubu ujinaji didi e nay dum mairie du wadi moƴƴintinal yeso to gondon odon jiya do nokku to silma wattete fonditam
video scream
horebe wattabe yeso mairie gay o enda be bi suudu fina tawa iska ummator ndu gaydu enda be moƴƴintinan dum ko wodi sane non ndu kono no wodi ar kewde ko jirbe gadda be gattan don enda
banniraawo jooni kuma wakkati yewtere pinndirol meeɗen noon tomi pewi waddude tariki suka ummatore gonɗo noon aɗa golle feere feereji ɗi kawta e jannde nde o waɗi
gonga aysa suka ummatore de enɗen ni hano souleymane ibrahima tampone oɗuni fa hannden tawa kana nder deme e durgol ɗumndu fa hannden ngam tefude yahdu yeeso en kettino ko hawama mon waddi firta e ɗengal fulfulde
omo woodi duuɓi capanɗe tati e ɗiɗi witakina souleymane ibrahima tampone omo woodi talkuru jannde masiniji jamani ɗienɗa omo woodi gonɗan talkuru jannde englishi omo woodi talkuru jannde wiyeten licence réseau ji kañum e ndenagu dow muɗum on woodi ko wiyete master bankiji farati ko tawte hen o waɗi du kondan golleji kewɗi e dow fiiji ɗi innduɗen ɗi endam o sakkiti o laati gaɗɗo gollal ngal hoore muɗum o wi saabu o muyayna ni kanko du kondan o fiirde bippole makko ɗe hoore makko
ton maro komi heeɓi sa'a gollude nder batuji ko watte lewru warde lewru yeƴƴitimi gollude ka denda nder hôtel uji mi golli nder fijoji kollol silma ko mara kecce ɗum
omo intere muniyo e ɗengal berberere mabɓe nonnoon fa hannde ndu omo intere hostel baabi ko laati hannde wuura ka indiranomo inde nden endam allah e kanko souleymane o endan o kagalo e dow tewtewri ko o watta ɗum endan ko heewi fuu dow fiɓɓiɓe leɗɗe kañum e liorɗe ɗum kañum won ko awi le kaliol mabɓe gongol to wiyete boseyi sarando omo waddu kondan ni hono birdi dabbaji
neɗɗo jottako dooma fa gollal wara tomum leygurna am fayso allah wara miilay gollude nder bureau woɗi demal e durgol ko waddanta neɗɗo jawdi ko humtata muradu
muɗum
ousain hasan awta giɗo makko noon mo ɓoydi yigiragu sanne o wi souleymane o neɗɗo noon joguiɗo hakkille sanne
sul o mi andanamo illumiɗen jangga collége o neɗɗo noon goduɗo hisabuji lobbi ko waɗata golle emo andi du noyi watta ko ɗum yara yeeso neɗɗo noon goduɗo hisabu lobbo jaaɗo yeehi mabɓitoyi campagne muɗum ko si kaddule
souleymane ibrahima tampone omo golla ko darto hawrindeji gaddoji ballaga muɗum himɓe latti ɓe gala sembe fudu konɗa har rewɓe ɗon endan on waddu konɗa dow duggol e weelo sukaɓe famarɓe kulle ɗe o yiɗɗe kanko ibrahima no tawa wallude sukaɓe ummatore keeɓa golleji ɗi naati ɗum du konɗa gam batte allah e leydi ndi endan yaaha yeeso
aysa joni so naati nder fijoji coñinol ɓalli
har ko darto fijoji coñinol ɓalli ñalawma arandejo lata bal ittodira pelle rewɓe gam tefude coupe leyɗe afrique koɗoyte maroc hitane duuɓi ujunaɗiɗi e lasoye ɗiɗi fedde latoɓe bal rewɓe ɓe côte d'ivoire éléphant de la côte d'ivoire heeɓi jalorgal dow ɓiɓɓe leydi niger latoɓe bal inniraɓe les gazelles du niger jeenayi e ɓolum alarba bittiɗo o endan ton e stade général mo seyni kounthié mo ñamay
non jatti waɗi aysa saybi en duni fa hande himɓe ko laso e joyi lewru février hitane duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goho toon leydi kudu war latol mabɓe ɗiɗaɓolgol endan waɗoyte
ɗo men kantane o habaruji amen ko sukaɓe ummatore metti kettinaki on kettinima nde guiɗi ettinako habaruji oño on dowla e rtd tati ɗi majjo o jooɓata buuɗi bagoto sagueƴ ƴire godi makiyare